weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira doorashada waddanka kenya ee gobolka waqooyi bari ee soomaalida kenya waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga doorashada guud ee dalkaasi oo berrito dhacaysa haddaba qaar ka mid a dadka shacabka ah ee ku nool ismaamulada gaarisa wajeer iyo mandheera ayaa dareenkooda ku aadan u diyaargarowga doorashada uga waramay wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
magacaygu waa ibraahim aadan cali ibraahim cabdi oo jooga magaalada mandheera diyaargarowga loo diyaargaroobay doorashada guud ee dalka ka dhici doonta maalinka berrito oo talaada ah mandheera aad baa looga diyaargaroobay musharaxiinta xilalka gaabanaha mandheera u tartamaysa waa ilaa 4 qof kuraastaasi iyagoo kulligooda ka wada tirsan dalada xisbiga siyaasada laysku wada dhaho azimio qaar kasoo jeeda xisbiga o d m midna kasoo jeeda xisbiga jubilee midka kalena kasoo jeeda xisbi kale oo la dhaho u d m kulligooda magaalada mandheera ayay ku sugan yihiin mid iyaga kamid ah ayaa ka soo cadayn doona ama kurihiisa uu yahay magaalada ramo oo ilaa 73 kilomitr u jirta magaalada mandheera intoodi kale magaalada mandheera ayay ka codaynayaan diyaargarowga aad buu ballaaran yahay laamaha ammaanka ayaa meel walba lagu arkayaa tan iyo 2 beri lasoo dhaafay ilaa maanta iyadoo warbaahinta loo sheegay in laamahaasi ammaanka saraakiisha ammaanka magaalada mandheera loo keenay inay ammaanka doorashada sugaan waxaa xusid mudan in xuduudaha kenya mandheera ay la wadaagto balad xaawi iyo suurto waa soomaaliya iyo ethoobiya iyaguna maalinka berrito inta doorashada ay socoto la xiri doono marka guud ahaan dhaqdhaqaaqa sidaas ayaa looga dareemay
diyaargarowga doorashada hadda masalahan magaalada waxaa ka muuqda in oo dad badan ay joogaan oo meelo badan looga imaaday maaa sitay ay oga qayb galaan codaynta berrito marka meelo badan laga imaaday oo dadka oo maaragta deegaanka udhashay oo laakiin meelo kale kusoo koreen ama meelo kale degan ayaa imaaday masalahan magaalada inay maaragtay ka qayb qaataan codaynta berrito inshaa allah